sort of a lot, baby. This has been our boy Colossus.
It's me.
Your butt money.
Kusema kwanza kiutani utani nando we uko na mi twende chumbani unipe vitu furani baby una vidimpo furani mweza kukia na mina paga tufunga ndo kanisani na nyumba tufatwe na maja ukiunarudi nyumbani beba na vishumbu kwa ndani Tokisuma tuendani Kwani wawe na wahusu nini Atoni pia mawe Mikuwa kusibanduki wewe Vurugu vurugu minapenda we Yote naona sawa Aye No baby boo You know what Sipokone tu
But money, mopa
Dunia bila wewe ngekuwa tabu Maisha yangu sabu wewe jawabu Sasa ya nini nkupe tabu Aki siwezi Wewe ndo unayekamilisha Tabasamu langu najua Wewe ndo unayenifikisha Safari yangu na hatua
Ninakupenda
Hata wanipige mawe Mikuwa kusibanduki wewe Vurugu vurugu minapenda Yote naona sawa Hata wanipige mawe Mikuwa kusibanduki wewe Vurugu vurugu minapenda Yote naona sawa